Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo by'akamalirizo ekya UNEB kifulumizza ebyapa bibuuzo by'abayizi abaatuula siniya ey'okuna omwaka oguwedde, ng'abayizi baakoze bulungiko okusinga ku baatuula omwaka guli 2024. Alipoota ya UNEB ku bibuuzo bino eby'omutendera gwa siniya ey'okuna eraze ng'abayizi 99% abaatuula ebibuuzo bino bayitiddemu result 1, ekitegeeza nti bayise okugenda ku ddaali eriddako. Alipoota ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo eraze nti waliwo emisango 63 egyatwalibwa mu mbuga z'amateeka nga gyekuusa ku masomero okubbira abayizi ebibuuzo ku mutendera gwa siniya ey'okuna. UNEB egambye nti abayizi basinga kubbirira bibuuzo eby'essomo ery'okubala n'ebigezo by'obwoleke mu masomo aga science, naddala physics, chemistry ne biology. Ssenkulu wa UNEB Daniel Odong bw'abadde afulumya evudde mbibuuzo bino eby'omwaka oguwedde mu maka ga pulezidenti Agena Nakasero, agambye nti abayizi basangiddwa nga bangi baali bayambibwako abasomesa mu kubbirira ebibuuzo ebyo, naddala abataasobola kunnyonnyoka bibuuzo ebyababuuzibwa.
When you look at all the graphs of English and the other subjects, we can conclude, Mama, that the comparison between our two genders, that is males and females, are very, very close. English language, we have reported that the females performed better, and you can see the graphs, there is some between the two curves. Similarly, in Christian religious education, there is mostly in mathematics, and in the practical papers of physics and chemistry and biology. In these cases, the evidence available is that the candidates were given experimental results by the teachers to merely copy in the tables that they have drawn. This is a hangover, Mama, from the kind of thing we used to see when we were under the old curriculum, where teachers took it upon themselves to carry out the investigations and give the candidates the results that they have worked out for the candidates to copy.
Alipoota ya UNEB eraze nti ku bayizi emitwalo 43,163 abeewandiisa okutuula ebibuuzo ebyo, abayizi 429,999 be bokka abaasobola okutuula ebibuuzo ebyo, ng'abalala 22,218 tebaabikola, era nga n'omuwendo ogw'abataabikola gwenkanankana n'abataabikola omwaka guli 2024. Ku bayizi abaatuula ebibuuzo ebyo, abayizi 248,628 99% ku buli 10 baafunye omukisa okweyongerayo mu masomero aga haya, ate abayizi 10,321 balemeddwa okuyita ebibuuzo ebyo, nga nabo balemeddwa okweza obubonero obwesalira. Okusinziira ku nnambika empya, omuyizi ng'afubye waakiri n'afunayo D mu ssomo lyonna, aweebwa satifikeeti eya UCE Uganda Certificate of Education, alyoka agende mu siniya ey'okutaano, ate era omuyizi bw'alemerera okufuna waakiri E mu ssomo lyonna taweebwa satifikeeti ey'ekitongole kya UNEB. Mu mbeera ey'omuyizi alemereddwa okufunayo waakiri E mu ssomo lyonna, ayitira mu kye bayita result 3, era nga omwaka guno abayitidde mu ttuluba erya result 3 bali 13. Omuyizi ne bw'ayita amasomo gonna naye nga talina project work eyeetaagibwa, abalibwa mu result 2, era taweebwa certificate ya kitongole ekyo, nga n'omwaka guno n'omwaka ogwedde abayizi abo abagwa mu ttuluba eryo bawera 10,191. Odongo era agambye nti abayizi baayongedde mu kuyita obulungi essomo ly'eddiini CRE Geography Olungereza n'okukira omwaka guli 2024. Amasomo agasinze okuzinya abayizi olugujje kuliko amasomo okuli ery'ebyobulimi agriculture, physics, chemistry ne biology, era baagakoze bubi nnyo. Abayizi mu masomo ga arts bangi baafunye obubonero obw'omutendera ogwa C n'okweyongerako waggulu ku B ne A ekitalabikidde mu masomo ga science. Odongo agambye nti abayizi mu masomo ga science abaweza obubonero obubaweesa ennukuta eya D beeyongeddeko obungi mu mwaka guno bw'ogeraageranya n'ab'omwaka guli. Abayizi abawala bakize ku balenzi mu masomo ng'Olungereza n'amasomo ag'ebyeddiini, ate abalenzi ne beeriisa enkuuli mu masomo ag'ebyafaayo n'ebyobufuzi wamu ne geography okubala physics, chemistry, biology n'ebyobulimi. Minisita omulezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo asinzidde awo n'akakasa nti amasomero obutawa abayizi budde kuwummula kimala kivuddeko n'abamu okulemererwa okuyita.
With our national development goals, as a government, we remain very committed to strengthening quality assurances, curriculum implementation, and equitable access to education at all levels. Mama, as we continue implementing the lower secondary school curriculum, which is popularly known as competence-based curriculum, I would like to remind my teachers that this curriculum is